Unit 6. An Evening Walk.
Matembezi jioni.
Dialogue 1. Mohammed has arranged to meet John and Alison at about 4 p.m. near a bus stop overlooking Dar es Salaam Harbour. Alison has not yet arrived. Mohammed and John are commenting on some of the nearby buildings.
Mafundi wamemaliza kukarabati kanisa lile?
Bado. Wamekarabati paa, lakini kuta bado. Sasa ni saa 10:30. Dada yuko wapi basi?
Sijui. Baada ya chakula cha mchana, alisema atakwenda maktaba asome magazeti ya Kiingereza.
Afadhali asome magazeti ya Kiswahili.
What does Mohammed say Alison should read?
Magazeti ya Kiswahili.
Alison arrives and exchanges greetings with Mohammed. Then...
Jamani, samahani, nimechelewa sana.
Mbona umechelewa hivi?
Nilitoka maktaba mapema. Mara niliona shanga zangu nyeupe zimepotea. Nilianza kuzitafuta njiani, karibu na maktaba.
Umezipata?
Sikuzipata.
Pole dada.
Asante.
Basi, twende wapi?
Tuendelee kutembea karibu na bahari?
Haya, twende.
Mtapata nafasi kwenda Zanzibar kwa boti? Mtapata tikiti ofisini pale. Ukutani pana ratiba.
Afadhali twende Zanzibar kwa ndege. Ni safari ya dakika 20 tu.
Lakini ni ghali zaidi.
How does John say, okay, let's go?
Haya, twende.
Exercise 1 in your book. Telling the time. Practice saying the times.
A. Saa moja.
B. Saa tano unusu.
C. Saa saba.
D. Saa tatu kasorobo.
E. Saa kumi na robo.
F. Saa kumi na mbili unusu.
Now, have a look at section 3 of the grammar explanations in this unit. It's called That and Those. So, to make the word for that, you attach le to the singular verb prefix. And to make those, you attach it to the plural verb prefix. How would you say those churches?
Makanisa yale.
Now practice the words for that and those with some nouns you already know from previous units. First check that you know the word for teacher from Unit 1, road from Unit 2, book from Unit 3, ho from Unit 4, and town from Unit 5. Make sure you know the plural form of these nouns and also the singular and plural verb prefixes. Right, let's begin. How would you say that teacher?
Mwalimu yule.
Those teachers.
Mwalimu wale.
That road.
Njia ile.
Those roads.
Njia zile.
That book.
Kitabu kile.
Those books.
Vitabu vile.
That ho.
Jembe lile.
Those hoes.
Majembe yale.
That's town.
Mji ule.
Those towns.
Miji ile.
Dialogue 2. Alison, John and Mohammed have continued along the harbour front and are now almost opposite the railway station.
Haya, tuvuke sasa.
Tukienda Mbeya, tutapata gari ya moshi hapa?
Hapana. Lazima mwende stesheni ya Tazara. Umeshaiona, sio?
Hatujapata nafasi bado. Ni kama stesheni hii?
Si kama stesheni hii. Stesheni hii ilijengwa zamani. Stesheni ya Tazara ilijengwa mnamo miaka ya 60.
Tunakusudia kwenda Tanga. Twende kwa basi?
Ndiyo. Afadhali muende kwa basi. Mtapata basi Mnazi Mmoja. Mnakusudia kusafiri siku gani?
Labda Ijumaa.
Afadhali mnunue tikiti Jumatano au Alhamisi. Twende Mnazi Mmoja sasa. Niwaonyeshe kituo cha mabasi.
Sometime later.
Hoteli yenu iko karibu. Mimi nakwenda kusali. Msikiti uko karibu. Baada ya safari yenu, nitawapelekeni kuona jumba la makumbusho. Kwa herini sasa.
Kwa heri bwana.
Safari njema.
How does Alison say that she and John are intending to go to Tanga?
Tunakusudia kwenda Tanga.
How does Mohammed ask John and Alison which day they are intending to travel?
Mnakusudia kusafiri siku gani?
How does Mohammed say he will take them to see the museum?
Nitawapelekeni kuona jumba la makumbusho.